vula madlebo ngilalele mase ngishumayela. Mtanami la semhlabeni bayayiphula inhliziyo yomuntu bamshiya ikhathele. Vala umlomo vula madlebo ngilalele mase ngishumayela. Mtanami la semhlabeni bayayiphula inhliziyo yomuntu bamshiya ikhathele. Tata kimi mina le ndlela ngihambile. Tata kimi mina le ndlela ngihambile. Dikele yakhe inhliziyo. Emhlabeni bayayiphula inhliziyo yomuntu bamshiya ikhathele. Vala umlomo uvula amadlebe ungilalele mase ngishumayela. Mtanami la kusemhlabeni bayayiphula inhliziyo yomuntu bamshiya ikhathele. Thatha kimi mina le ndlela ngihambile. Tell me, I'm gonna be